Amanzi abalulekile ebomini. Abaninzi bathi amanzi bubomi. Ukanti abantu abaninzi basaxhomoloza ngenxa yokungafikeleli kumanzi acocekileyo. Ingaba sihambe kangakanani ukuqhubela phambili kwinkqubo yobomi obungcono kuye wonke ubani ngokumalunga nombandela wamanzi. Urhulumente wazise ngenkqubo yamanzi asimahla kunye ne-prepaid meters zamanzi kubemi belo Mzantsi Afrika. Ingaba oku kuza kunikezela ngenkonzo eyiyo yamanzi kuye wonke ubani? Umthetho xhali we-International Research and Information Group uthi
umcimbi wamanzi ngexesha lobandlululo lwe-apartheid ubukhona umahluko. Abantu abahlala kwindawo ezezityebi kwi-suburbs bufumanise babona amanzi wabo angaphakathi endlini, kanti ububheka elokishini uyawufumanisa into yokuba iimpompo okanye iitepu zabo zezipha eyadini, so azikho zona endlini. Loo nto ikubonise into yoba bekukho umahluko kwiinkonzo zoluntu abantu abathi babezifumana. Abelungu bona bebefumana iinkonzo ezibhetele babe neetepu ezingaphakathi ezindlini zabo, kanti kwezinye iindawo ufumanisa akukho kwa ezo tepu.
Iqumrhu le-Reconstruction and Development Program, i-RDP ngamafutshane, yazimisela ngokunikezela iinkonzo zikamasipala ezizizo kubo bonke abemi beli. Ukanti i-RDP ngonyaka ka-1996 yatshintshelwa kwinkqubo ye-Growth, Employment and Redistribution neyaziwa njengeGIYA. Ukanti iGIYA yaqwalasela umbandela wokukhula kwezoqoqosho kwanokunikezelwa kweenkonzo. Oomasipala bengingqi basebenzisa umthetho omtsha malunga nokunikezelwa kweenkonzo eluntwini. Ukanti oku kwathetha ukuba ubani ufakelwa i-meter box uyakubhatala ngaphambi kokuba ifakwe. Ukanti ngaphambili ubani ube efakelwa ibhokisi logama ibhatala kamva. Kwiphondo lentshona koloni ngo-2001 kumiliselwe inkqubo yethutyana kwingingqi yaseCliffville eDurbanville. Ukanti kulo nyaka le nkqubo ikwanje kulindeleke ukuba imiliselwe kwingingqi yaseNedrach eBontyville kunye naseRichwood. USalim Muza wesixeko seKapa uthe i-prepaid meters zenza ingqwalasela kwiphondo lentshona koloni. Ukanti lo uthethe nathi kwintlanganiso ye-South African Prepayment Week nebibanjelwe e-International Convention Center kwiphondo lentshona koloni.
We believe that there are a number of factors for moving in that direction. Firstly, it would erase the issue of sending out bills to people. It would address the question of people paying for the service that they receive. And thirdly, that people would be able to manage their consumption if they prepay for the water that they want to use.
Usipho Mandla wasekhayelitsha kwaye uthi abantu abanalwazi lungako malunga namanzi asimahla, imali ekufuneka ihlawulwe kunye nokuba netyala.
Le leta leyanayana besingayifuni noyifunda, yona ibithi xa ifikele siyibeke phaa. And then like singayihoya and then ibinetyala elikhulu yabo, imali enintsi phaa kuyo, izigidi zerandi. So besingenokwazi uafford into yobana siyibhatale laa mali. Then ke ngoku amanzi besihlele siwafumana, so ke ngoku besiyibona into yoba ayikho into yobana siwabhatalele kodwa siwafumana ngoku singawabhataleliyo. And then boku khona mahumhum into yobana into yobana uba ukhe waqalisa ubhatala usoze uphinde uyeke ubhatala, ububhatale once. Sobhatala oko ke then uba ubhatalanga kule nyanga bazawuthatha indlu yakho okanye bakuvalela amanzi, ngoba besoyika loo nto leyo thina uvalela amanzi xa uthe wabhatala, kodwa ngoxa ungabhataleyo wavalela amanzi.
Urhulumente umilisele inkqubo yamanzi asimahla nezilitha eziyi-6,000 ngenyanga. Eli nani lifanele lanele usapho lwabantu abane. Usipho Mandla uthi ukubhatala iindleko zokusebenzisa amanzi ngowona mqobo umandla kubantu abaninzi.
Ugovernment njengebefuna ufaka ezi prepaid meters, into anoyenza acimela abantu la matyala lawana makhulu banawo, ukuthi abantu baphinde baqale phantsi and then ke ngoku abantu bangasebenzisa amanzi amancinci and then babeyazi into yobana bazawubhatala umntu okanye mhlawumbi imali engange-R15 ngenyanga, akazubhatala mali engako and then ilantoka i-reasonable noko loo amount leyo umntu aba makayibhatalele phela kwenyanga, like umntu ongasebenziyo ongaphangeliyo uhlala nje endlini.
Ii-prepaid meters zamanzi zafakelwa kwiingingqi ezininzi zephondo lentshona koloni, iphondo laserhawutini kunye nakwazulu natal, nalapho ukungahlawulwa kwezinkonzo kukwiqondo eliphezulu. ukuthengiswa kwenkonzo zikarhulumente kunye nenkonzo yamanzi kuthetha ukuba ulawulo lwale nkqubo lusezandleni zenkampani yabucala nejonga indlela ekusetyenziswe ngayo amanzi ukanti eyona njongo iphambili yale nkampani kukwenza imali kusenjalo abasebenzi bakamasipala bayawuva umvimbo wolu tshintsho
ndinguxolile kanxa ndiqeshwe ecity of Cape Town into eyenzekileyo ke yenziwa yi-privatization yethathe izithuba ezizigqina yazenza izithuba zethutyana now in terms of i-membership thina siyi-union umzekelo nangumhle ulapha ekapa apho sasinamalungu i-15,000 phambi ko-1994 ngoku xa sithetha nge-plus minus i-11,000 yamalungu esinawo apha ekapa loo nto ebangela uba kaloku xa kunciphise abasebenzi it means ne-service yakho iza kuhla kuloo ndawo
siyawafuna amanzi ukuze sikwazi ukuphila umasipala uqale ngokusebenzisa inkqubo ye-prepaid meters nasekusetyenzisweni kombane waza watshintshelwa kwinkqubo yamanzi ngoku kwanele kubantu basekuhlaleni nabajamelene nendlala kunye nokungabikho kwemisebenzi ukanti umthetho xhali novela kwi-ilric uthi oku akwanelanga
lo mlinganiselo mncinci kakhulu awuzikhawuleli iimfuno zabantu isininzi sabantu kwiindawo ezihluphekileyo sisebenzisa amanzi amaninji kakhulu loo nto ke ithetha ukuthi uba ngaba abantu bakuthi basebenzisa kakhulu amanzi abantu baphela bebhatalela nala manzi kuthiwa mahala ngoba kaloku la manzi mahala aye abhatalelwe ngabo basebenzisa amanzi amaninzi
ingaba ikhona indlela yokunikezelwa kweenkonzo zasimahla zikamasipala kubemi beli ifanelekile ukuba ibe khona ngaphandle kwamanzi acocekileyo ugutyulo kunye neenkonzo zokuthuthwa kwenkunkuma impilo yabantu iza kuchaphazeleka ukanti oku kungabeka ichaphaza elibi kwicandelo lezempilo kweli nelisaxhathalazayo ukuqwalasela abo banesifo sikagawulayo makhe sixoxe malunga nokuza nesisombululo kwiingingqi zethu kunye nakumasipala ngokubanzi ukanti phulaphula kwivekezayo xa siza kube sijonge umbandela wokuthengiswa kwenkonzo zikamasipala nendima yayo kubasebenzi basetyhini